yande joyno wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni rewɓe ɓe wuro Sayi noon ni bayloɓe kulle noon ni ɓe godi lumo noon ni ko e pirtani ko e mabɓe ɗum ɗo harko ƴewata baylol kulle e ko nandi e mum ni mawne noga e ɗiɗi lewru mars kan lumo go joɗɗina nder wuro Sayi. Nonnoon ni harko ƴewata ni pirtol hano keri noon ni hakkunde leydi Niger e Nigeria ni waddi ni lumo hano matama noon ni e difa noon ni hano ɓiɓɓe lumoɓe no gonno beltoro e pirtol keri ɗi. Yewtere pin noon ni hannden yarammi agades noon ni haldo filla laabi kiite ko yekkito dow mo altinde fu noon ni ɗum ɗo hannde min kaltana har ko ƴewata rafi naralde heɓama hakkunde himɓe noyi mosolo mum heɓoto har ko ƴewata hano kiite e ko nandi e mum noon ni tokkum onnon pirtol haalaki nder kibaruji men. Nomi haldere ko e kibaruji men ni lumo hesogo rewɓe hano bayloɓe kulle noon ni e lumoɓe ɓe kolli kulle mabɓe hano to codoɓe noon ni ñande mawne noga e ɗiɗi lewru mars nder wuro Sayi kal lumo go firta noon ni nani fama ka rewɓe gon pantini dow mum nani ko fati Amadou waddi. Nder wuro Sayi minen bayla gawri maaro kamannaje minen gaɗa ko albacce to mati kecco e ko nandini gam wakkati ko ɗum ɗuuɗi neɗɗo handi wayla ɗum gam no woodi wakkatiji ɗi neɗɗo heɓata kulle ɗeɗo. Gollalo waɗi min kawri ɗo min pirti lumo amin go illa subana nde min gari sey juura gam nder sumayere min bawta ñalli ɗo fadde min pirtata lumo gon na ko min andini himɓe mawne warde mawne kam min gaddata kulle amin min conna de ni sumayere wittake subana na fu min garan lumo gon ko jomun yiɗi fu no heɓan min ciryake kulle ɗuɗɗe nebbele e cafune e ko nandini lumo matamani mawne go ñamatani mawne noga e ɗiɗi lewru mars ni go ñami sanne fuɗo far ɓangguere codoɓe hano li orɗo noon ni ɓe beltake sanne saabi connoɓe ɓe gari no ɗuɗiri noon ni ɗum ɗo ni ko waddi ɗum woni kerol pirtol mun ko waɗa noon ni hakkunde kerol leydi Niger e Nigeria noon lumoɓe gon pantini ko pirtol keri ɗi waɗi ɓe puɗɗiti golleji mabɓe ko lumako noon nani ko Habou Sarki waddi.
Muna zuwa Nigeria.
Miɗen jaha Nigeria sodoyde no guineji kooli maɓɓitol kerol ngol hunde lobbere latanimi nden muno seni min koƴoy guineji Nigeria warde nokku fu tomin jotti sa min kokka ceede amma hannden ɗum ɓoytiri
dama
far ɓangere li orɗum keccum kam min goni ndemum ko keri ɗin pirtaka de ni min koƴi kulle amin dow lawol iɓe tampinamin sanne gam iɓe taƴanamin ceede ɗe min bawta joɓi nde joni ko keri ɗin pirta hoyirna heɓama
lokacin da muke zuwa
wakkati komin jano Nigeria ko tawi kerol ngol no maɓɓa na ko miɗen tokkira laabi simogol natude amma jonɗo nde ni min codoyi are amin lawol ngol ni min tokkata saɗornomogon fu wala maɓɓitel kerol ngol moƴƴere mawde latanima.
Pirtol keri ndi ko waɗa hakkunde leydi Niger e Nigeria ni ko waɗa nogay e ɗiɗi lewru mars horejo fedde lumoɓe difani o wi ɗum waɗan ɓe gaɗa golleji mabɓe no handiri nani famaka Aissami Moustapha Aissami o fantini jadimin Mani Moussa.
Yettore Allah yaadu yesso no heɓetar to fi kawrol jawdi ɗon yeruno min mbirnoɗo lumako amin fuɗɗi noon soƴƴitoro caggal dey jonɗo Allah wallimin heɓude laabi mawɗi Cameroun Tchad Centrafrique Soudan to ɓiɓɓe leyɗe ɓe fuu ɗon tokkirta woɗi du alhamdulillahi hakkunde amin e Nigeria Borno yoɓe e ɗo nder région difa basigon fuu walano illunde ɓiɓɓe leydi Nigeria no gar nder loktoroje amin ñawtade minen du miɗen jaha to maɓɓe sawro waade fey ko kerolngol no maɓɓano ɓangele foti waɗa ɗo nder Maiduguri e yoɓe iɗe ɗuuɗi
jamma mawni noga e ɗiɗi lewru mars ni jandarmaɓe yillotoɓe gam nanga bomɓe noon ni jaaɓe jaado nder département mo bilma ni ɓe dekki junngo e pimɓe bomɓe ɗiɗo gon noon ni ɓe tawra hano tagge taba bonka kiloji capanɗe tati e nayyi tagge mum noon ni ko watta kiloji sappo ɗiɗi noon ni kiniiji bonɗe ko ƴete diage pan kanɗo kanƴi ujunaji tati e capanɗe jeɗɗi e tati e kiniiji tramadol kanƴi nogay e jeɗɗi noon ni e drog ko ƴete praxol kanɗo kiloji capanɗe jeɗɗi e joyi habaru non ko jaadimin mo tawa Agades Ani Sekarim ano lildi do yago ni hano jetti gedidi ni alsilami alla en no gadan julde mabbe suma en noni rewbe no gonno gada siriya siriyaji mabbe ko jabbi titto hano bi en julde de noni don do ko watta hano kollitoje wade do mun noni malama Amina Aliou o fantini no rewbe kani do tano ko watta ni hano do yahira no handiri
salla ya gabato wasu ma zaki ga
sa julbe fa andake ayi an wobbe hakkiloji mabbe duda ummoto dewal alla duda woni be falaka emu de lewru sumere ko be gettata na ko be codanta julbe tam be gatti yeso mabbe tawidu hande kukabe duda pamani filla harka duniyaru hande attawon debbo dewladum mawala fu yurmeni liladum muhammad sallallahu alaihi wasallam no wi akollamdo no wani debbo de kano gorum teddirka ko wota ko jomu hokkima fu no hani jebdaano e juude didi fa lamdo wattane barki ko watta jomu heba darje to golidum jomu hakkilo to harka erni gorum garafi kolte julbi gallamdo wi'ana no wonani munyobi
kinzami hakuri to Allah yana tare da ki
nan e yotere ko nata hakuna makko e Hawwa Usman ndeller suma yere ni no wodi noni ciumi do hano ciewtino fama noni ko nawtorto noni no godudo andal do fi nyamandeji wi gan no wodi hano nyamandeji di hana hano ciumi do noni wayroro e mun nani fama ka Abdurazak bello godudo andal do fi nyamduji noni o fatni jadi min Hassan Nour Abdurrahman
c'est vraiment le féculent les sirènes
dun tawa kana e nyamude gawri mbayeri e ko nandi emu ide godi kulle du nafoje bandu ko jogoto neddo bawdo jogade sumayere illu bayrade fayotto kuntare wodi du bibbe ledde no kani hawrondi redde emu latide no godi ndiyam ko hadata bandu dam dede dei mi wita nimbe acca jarol kulle godde amma kinno e majje misali attay kambe kafe gam chalbe wattata neddo ba ko hunde lobbere non chalbol gol de le sumayer sendiyam buytaka e bandu neddo idum watta neddo domde bandu mudu haje ndiyam fa hande
non non jatini minen baawi gaddi hano kaddi nonni e nyaaw doiru nonni doiru mawnu ka woni hala gatta ka yeso dere nyalane ko ittana nyaaw doiru nonni ko dirwi ditta e mun nonni ko juula kenga noga e nay lewru mars ni ko ciewtinaaki der leddi Niger wada nonni ko wattani hano nyaawgu holli wiiden beedo rake ko dubya edi e noga e didi ni himbe ujinaaji sappo e nay e kima jeego e chapan e nay e jeego kambe hebida e nyaawgu dubi edi enoga etati kanduna wada himbe ujinagi sapo ejo kime jeto e chapan enay etato kambe hebida nyawguno minister haujine fi chelal bibi adama be andini jere andinore woroden OMS noni fedde duri haujine fi chelal bibi adama be wadi jautinaki mun dubi edi enoga edi ni dere dunia holi hide ko watta hano himbe milo nyigi sapo e kime jiego kambe taura e nyawbi eni ano nyaw doiru noni dundu dubi edi enoga ego oni ko jawtinaki wada non dum holliri dum do dum hollana na ko dum beedorake e pecce nay do herme non ni ko fero dirbi en dubi e no gay non ni himbe million goto e kine jeego kambe nyawgu wari nerke baruji menni har ko ciewata hano himbe sarusi hawjine fi durungol no tawa gaya wadi wakkati dundo hano sigila golle no ko be enni hawra asli non ni nayi o sigila gallawol hebo farko sembinditta kosam nayi e tewmun non ni deledi Niger nani fama kalampo Amadou Abdurrahman o fantini jadi min fadel alu
donc il s'agit là d'inséminer les femelles
no sigila non kawrito nayi yi asliji mu nanda ko watta min keba asli fereje gon to asli o do ni min gollirta ko watta min keba kosam ko duudi fa e tewduda de religio ko e ujuni yi asliji mu kawta kam min jidi min kawra durobe fu ko li min ko watta litreji joyi kosam ko be ketta der nyaloma amma sani kawral asliji di gadama fu no be bawi kebi ko watta litreji sappo yaade fa litreji warangel le nyaloma gan ko min ardini woni kosam dan amma baka kosam dan duda duro on no wawi sonni garimu gam boowi sonnude gar ko watta fa million woto gam gay mawdi no kasen du tew majjina duudi sanni
animal pour la boucherie et cetera
ngada latol balni ko wada asawe noga e tati lewru mars ni hakkune leydi togo e niger nonni fedde latol balde togo hebi jarogal didi e ngo nonni fedde leydi niger no wadan latol mun bal ko lawol didabol non do fi ano nyalane fifa nonni jango talata ni hakkune mun e leydi hano burkina faso to don watte stade mo maroc nonni stade ko inditirani ano mbereshid nonni de maroc don doni har ko jewata famu ni mbadu zaki kanko fantini jadimi salamatu kadiri no dum wontiri
toujours c'est un match
no latol bal non hakkunde pelle ko wakata lawol wadde moddino nokkuje kewde mide welti sanne eno fedde den wadiri pide mum balni gam ondeje didino arande fu min taji ko latobe balben kokkete fawtude min kebi lawol latude eno haniri amma jabaka fawtiri dida biri diddo min kebi ko wite pernatiji didi de fadaka min gatta ba ko latobe bamin balbe ngadi tinare mu latidide Burkina no way hokkude latobe amin balbe saa hebude nyenyal der latongol o kabidu dabareji kewdi sabu fiol bal mangol
tamas costo
yew tan pindino ne handen haltan har ko jewata labi si kite nonni no dum andira del lady agades nabi en del lady niger deni refinaral nati hakkune himbe nonni ibe jaro dirato cuudi kite nonni no labi seri afantini jelo gonni porte police be na gendarme be nato garde national en nonni ka hala kan yottoto nonni ngam fama hebe o domun nani fama ka maitre ali musa o fantini jadimin ani se karim
tan agadez duudal nimbe be rafi narral na tata hakkune mu en jaatana to police ji gendarmaji mane sogeji garde national tawi duudi saru siji kana wadde kite bibbe wuro yeru no juju ali musa faminiri
la police la gendarmerie
to police gendarmerie e garde national muhem funa wodi golle ferejo ko hawji amma e fusudu kite hawji be e gonana do maragal procureur serafi pamral nati hakkune himbe arande fu wakil lamido tomu fille kan yareti na to horejo suudu kite sani fa do fille pamral hidi dum fama no fi on wontili fille kan yarta kana to lamido kite fina tawa amma sani fi o buri miliyoji joyi sai ni fi on yare to yesu isi de justice
cadale ko tawa der fille gadol sariyaji di woni waltu kon bibbe wuro be ngatta dereji hakkunde mu en resude sani kabi rafi narral e hunduko ni kalata koja adiji wodudal sariyaji mabbe be muyana ni hebande dum mosala hakkunde mabbe ko lati dereji fu wala yeru no juju ali musa faminer
goldirde ami misali on keba sa ran mu sanni gam sai ni sai jomu noddamo wara yeto do fillakan famtina ko wata gonga kan fami gam sana no en fu mota famitedi
la ilo grande ba
gadol kite hakkunde bibbe wuro no wawi hebanede mo sala yaade to wiise mo suudu sariya tokkitaade laabi kite seni adiji ko jaadi din njottinaka yeru no juju ali musa faminer
devant une matière civile si c'est une dette par
exemple delfi kite misali il nyamandi seni satrol windama der erangol jomu hokkan dandi ko yoban nyamane ne de wakati hasabani yesu isi mo justice to sa wakati on wadi ko tawi jomu yobai fudenne seni sa jomu yobi nyamande yesu isi mo justice mane tokka labi kite hakke jomu yiti
passé à une exécution forcée
o min darna to habaruji men e fulfulde sa jabbe don habaruji e hawsan kore ko mamman ada e yottinta mo ngada habaruji din fu onon baa kettini battu joda kala mon fils adamu sirfu yottinta onon baa kettino sigilaji ko studio kalangu non dow lawar rtl ko on jabata ced nonni onon baa gadi tati didi joyi kirtento jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko rtl noddo labi joyi on jabata feybudu sa dun jaraka labi jende jobato budi ati ena dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.